branco, uma penta, rocket.
Uri weka, uri kuna.
Yo, yo, G-Shine once again with more fire. Branco, uma pesa, watch me.
Uri kuna, ana winji biririmba, baby. Uri weka, ana winji biririmba, baby.
Kumirachkunu, bobo, chuna chudo, bobo, filatom, kana neno kumichunya doko yom, yom gleni kunairo, wana we are west night, wamarara komar, mimutima nalo, wana we are west night, imarma bebe, mitongo kadi loya, because our love is so royal, it's so royal, I promise I'll bring you with rimba, nangwanjo kudinika. I don't want to be your rimba for a house party. Let's party today.
Ana winji biri rimba, baby.
Chama cha Mungu ba.
Bila wewe, bila wewe, penzi siwezi kupata usingizi. Nirudie nyumbani tuishi pamoja, pamoja. Nirudie nyumbani tuishi pamoja, pamoja. Tatizo ya nini, shida ya nini?
Onibalie.
Nifanye nini, shida ya nini?
Onibalie.
Niache nini, niafanye nini?
Baby,
uniweka,
ana winji biririmba.